mwenzako jogo okoriko. Ye wanamwita fashionista, fashionista, yake mavazi na pose za picha. Fashionista.
Yo, tukiwa mta, ye akipita majita hoi. Nikudu wabodeli naita kibinda mkoi. Wana mwaga sifela ye haloi. Zoko meka kabandika ni oji haboi.
Nani Jackie Chan, my number one. Mina mpenda kawazungu na marasta man. Sijeshe wa plan, namna gun. Naongeza mbinu ili nipate ni muweke.
Nibwenye wanapura, na mwita queen of bad. Pendeza pendeza unavovana mikogo ya jukwa. Na yona beauty kwenye black. Mikogo yote ki superstar. She the fashionista.
Fashionista.
She the fashionista.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
She the fashionista.
Fashionista.
She the fashionista.
Oh yeah, oh yeah.
Sometimes waving, mara kiduku na breech. Like unye mwezin, ananiwa na vazi la beach. Ready for swimming, kumbuka kakitovu wa fish. She's always killing it. Yeah, wana mwita fashionista. Fashionista. Yake mavazi na pose za picha. Fashionista. Wengi washa sifi na kifu kurudia. Sia zangu wazibip, zina mpigia. Unwe na unyunizia, na vionukia ni wana. Nitangangania, sijafikiri ya kusani. Nami Jackie Chan, my number one. Mina mpenda kawazungu na marasta man. Sijeshi wa plan, namna gun. Naongeza mbinu ili nipate ni muweke.
Nibwenye wanapura, na mwita queen of bars. Pendeza pendeza unavovana mikogo ya jukwa. Na yona beauty kwenye black. Mikogo yote ki superstar. She the fashionista.
Fashionista.
She the fashionista.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
She the fashionista.
Fashionista.
She the fashionista.
Oh yeah, oh yeah.
Kill it.
Kill it.
Kill it.
Oh yeah, oh yeah.
Give him records.
Nivonja wanafuka. Pendeza pendeza unavovana. Na yona beauty kwenye black. She the fashionista. She the fashionista. She the fashionista. She the fashionista.
Let's take over the game.